hopeandaculture.com. I will wait, even if it takes forever. Even if you go far away, baby, I will wait. Yes, I will wait. My mind is confused, baby. I don't know what to do, baby. I don't know, baby, I don't know. La kuela biki changa, mamutko biki vanga. Senzi na wenda muela biki ansaza. Iyo turi kumge senja nifata. Ese morichi, ese morichi. Semba kunda, bona mwese mufite gahunda, n'umwinjaka guteza gahinda, ugira mbira uko mbigenza, ese nkora iki ko mwese mbakunda, bona mwese mufite gahunda, n'umwinjaka guteza gahinda, no no, gira uko mbigenza. Mugira byose namuhisha ndamukatira akizina inzira akundana n'uwamukundaga none ngo urukundo rwabo rwararohamye kandi yambwiye ko byose ari ukuberanye njenge nge uye yambwiye ko ankunda mubwiye ko nkukunda he said no wahala uye ndabona nzabakunda mwese 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 mbakunda Mwese mufite gahunda Mwinjaka guteza gahinda Ngira mgiru kondi jenza Ese mwari chiko mwese mbakunda Mwona mwese mufite gahunda Nanu mwinjaka guteza gahinda No, no, giru kondi jenza
CopeLaCulture.com